DJ Lighter.
Posso que não vou passar. Nikangoja kwa imani, baba ni barikina. Tena baba ni meomba, ni mesali amina. Nikangoja kwa imani, baba ni barikina. Wakani sema sana, edi wa moda nano. Edi woko buwaku, wanaona ufai. Wanji sema wale leo, kwa magoti umamina. Liwe wale sema leo, aya aya.
DJ Lighter.
Nimetembea na kote za kuomba baba. Hakuna ofisi ambayo sijabisha. Nikitafuta kazi, nikitafuta malezi. Angalau nilishe yangu family. Nikitafuta kazi, nikitafuta malezi bora. Angalau nilishe yangu family. Baba nifungulie, nifungulie, nifungulie. Baba nifungulie. Baba nifungulie, nifungulie, nifungulie. Baba nifungulie. Wawache kunicheka. Baba kinipanda furai. Ukinipa sadirai. Baba kinipanda furai. Nitakurukia kimasai. Wali nicheka. Nimekukudia tubonge. Mama linamia. Utanibariki donge. Wakanilazimisha. Nasema niwe mjanja. Kama yule muzaji wa karanga. Nageuka muizi milionea. Mziku wa mikingi. Nukini pasi ingi. Mtakupa shukrani. Hapa nifungulie. Fungulie. Fungulie. Hapa nifungulie. Nisiche nikaiba. Hapa nifungulie. 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 Hapa nifungulie.
Hata wakupige mawe. Ziyokote mawe. Uijenge nyumba.
Foundation niwe baba.
Hata wakupige mawe. Ziyokote mawe. Uijenge nyumba.
Foundation niwe baba.
Hata babetio mabanga. Lokota mabanga wanayotunga na ngondako. Hata babetio mabanga. Kota
Yesu aza bomoi na motema nanga na yebina kolonga. Yesu ndiye uzima, hey. Maisha ni mwangu, hey. Najua nitashinda.
Aleluya. Siokote mawe. Uitege nyumba. Foundation iwe baba. Hata wakupige mawe. Siokote mawe. Uitege nyumba.
Foundation iwe baba.
Watakusema, watakuchonga. Mama usife moyo. Ea, ea. Maneno yao, matendo yao. Mwachie mukozi. Ea, ea.
Wache mimi nitangaze neno la Bwana.
Sio wakazi ameingia.
Neno la baba yangu. Wache mimi nitangaze neno la Bwana.
kadhalika, demora dimena kara dimeka, ila eto ya moyo na kadhalika,
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 baraka ni nyingi za tiririka,
uwepo wake nimekamilika,
kiumbe likipya kabadilika,
zelalamika, baraka na shika na shika na zika matazi na kamatika, akikuita itika baraka za kezi za miminika, tambulika, tangu kitambo cha kadhalika, ukiwa kwa giza na kumulika, ukiwa na shida na shughulika, baraka za Mungu
kupanda kushuka sifa kipanda baraka inashuka
jiguire makiga lirakeneka na orua one mushenenneka dina kera dimo digo kereka dina gekeno nogo deka
tosheleka kote mimi nimetosheleka napunguzika kiongezeka kiongezeka ninapunguzika
oya natambulika tangu kitambo cha badilika ukiwa kwa giza na kumulika
ukiwa na shida na shukulika
baraka za Mungu
I'm at your DJ 0750004007.
The Hot Club of Master.
What he did yesterday, he can do tomorrow. What he can do tomorrow, he can do today. Oh, what he did yesterday, he can do tomorrow. What he can do tomorrow, he can do today. Oh, yes, you want to run away. Yes, you want to run away. Yes, you want to run away. Yes, you want to run away.
No worry, naishi bila worry. Sio ya leo wa maya kecho sisi tukijuya eni. No worry, naishi bila worry. Hata wakisema watatoka sisi kizi story phony.
Yesu wangu noma kuliko makmende.
saka 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 mali sana nikipata pata bado nataka more nime saka 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 pesa sana nikipata pata bado nataka more makosa yangu na dhambi zangu matendo yangu yale ninajuta umechukua umeondoa ulisema utayakumbuka tunachodhamini akitufanyi tufurahi onajiuliza furaha yangu ni nani afadhali Yesu afadhali aliye na Yesu afadhali Yesu
Tony in my life. Jesus Christ is my honey. And I call him the father of the widowers. Hey, niyo mana na shindwa kunyamaza basi na piga kelele.
Righteous girl, bring upon them righteous man. With no conscious plan, she make them like the righteous fan. She's a seducer, a Christian man accuser. All time she's a bruiser, and all she want is you, sir. All the pastors, all the worst time ashes and interpreters, anointed intercessors and all the preachers, them all she want is killers. Cleanse upon Jesus and cleanse up all your bishops. Let Jesus save you. Ooh, for she saves you.
Prepare
DJ Lighter
Pitsan Ah Imambo singomo usikomplike
Macho ya Bwana hayalali hayasinzi alinitoa mbali na vile nilikuwa busy kijana wa umasikini ameshika shilingi ametoa lingala ya Yesu na bado anatia bidii akisema atakubariki sio uongo. Akisema takubariki, uliza Jemai Mathiongo. Your dreams are valid, no matter where you're from. Kama uamini, uliza Lupita Nyong'o.
Ingawa shida ni nyingi,
shida ni mo.
Nazo raha ni haba, ni haba, ni haba, ni haba, ni kidogo,
ni kidogo.
Ingawa shida ni nyingi,
shida ni mo.
Nazo raha ni haba, ni haba, ni haba, ni haba, ni kidogo.
Tukunje shati, tuanze kazi, tupige magoti, tuanze maombi.
Tutafika
kilele,
oh tutafika
kilele,
tutafika
kilele,
Bwana Yesu
kilele, kilele, kilele,
oh tutafika
kilele,
oh tutafika
kilele,
tutafika
kilele,
Bwana Yesu
kilele, kilele, kilele.
Labani ya mama mboga atashindwa kiaji alilipia jona safari samaki airline visa yako amesema that's fine akutoe kwa matu akueke kwa maktu na kama hauna mtu akupe plus one akutoe kwa matri akueke kwa maktu na kama hauna mtu akupe plus one.
Ingawa shida ni nyingi,
shida ni mo.
Nazo raha ni haba, ni haba, ni haba, ni haba, ni kidogo,
ni kidogo.
Ingawa shida ni nyingi,
shida ni mo.
Nazo raha ni haba, ni haba, ni haba, ni haba, ni kidogo.
Tukunje shati, tuanze
tutafika
kilele.
Oh tutafika
kilele.
Tutafika
kilele.
Bwana Yesu
kilele kilele kilele.
Zikakwisha. Kuna wengi waliamini marafiki wakatoroka.
Mama njo, mama njo, uonje pesa yake.
Baba njo, baba njo,
uonje pesa yake.
Dada njo, dada njo,
uonje pesa yake.
Mwana njo, mwana njo,
uonje pesa yake.
Kuna salama, kuna lawama. Alikufia, ashanipa gharama.
What's up, people? It's your girl, Danika, and you don't know it's all about DJ Lighter. Keep it locked.
Ha, 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 party club on master. Hey, yo, true them, DJ, true them.
Oh,
labanie dhambi za kukuchukua na damu kumwagika ukunitakasa. Nilishapendwa mimi kiumbe, nilishapendwa mimi kiumbe, nilishapendwa mimi kiumbe. Kijana geto nimezaliwa geto, na mambo yangu yote nafanya geto geto. Kula kwangu mimi na la geto, maombi yangu mimi naomba geto. Naamini ipo siku nitafika kwake Mola. Mulala hai, mulala oi, maombi sawa. Nipe nipe wo wo wo, nipe 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 nipe, wendo wako nipe nipe Mola. Nipe nipe mimi mwana, nipe nipe wo wo wo, nipe 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 nipe, wendo wako nipe nipe Mola. Nipe nipe mimi mwana, nipe nipe wo wo wo. Nikikumbuka umbali nimetoka, milima kuipanda na mabonde kuyashuka. Nikipigwa lidadi soko sijafanya, usinitenge bado na kupenda. Kini ya kenda teseka, sina tapa kwenda. Mimi nalia na kuita wangu dia, yeah, 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 yeah. Oh, oh. Usinitenge bado na kupenda. Kini ya kenda teseka, sina tapa kwenda. Mimi nalia na kuita wangu dia, yeah, yeah.
Stand by my side, Nicky, rock them stages. Kweli kweli kamu huja sinzia. Hata kaa sometimes nisi kwa sinzia.
Oh, hey, milele, milele wenza kumibia. Yo, 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 milele, milele wenza kumibia. Katika jina langu kwenye ganja lako. Oh, oh, nikasema mimi ni mwana wako. Mwanangu yo,
mwanangu yo, yo, yo.
Hey, milele, milele wenza kumibia. Yo, 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 milele.
Nilikuwa down, ukaninua, yo, yo. Nilikuwa na frown, ukanipa smile, yo, yo.
Jehovah Rapha, 204 Haswa, sick in bed, nina breathe kama nafa. You came to, ukaona basi nafa. Ukanipa hope, ukasema nitaenda far.
Yeah.
upepo.
Asubuhi ikifika ije na amani.
Asubuhi ikifika ije na furaha.
Asubuhi yangu ikifika ije na jibu langu.
Sasa napata matokeo kutoka kwa kojalali.
Sasa napata matokeo kutoka kwa kojalali.
Ati kibumbi, ati kibumbi. Ati kivumbi, heyo kivumbi. Hiki twito na kivumbi. Itawachwa wadhanini kikundi. Hivo usipoteze ata sekunde. Mwaka huu misi kunyu sturungi. Ha, Mungu anipeleke Burundi. Mwaka huu hapa nataka upuzi. So negativity zito na kivumbi. Ha, hiki time nizoea sana. Hey, kila saa kunidoa ya gama. Hey, miwipea gama jia mtama. Ha, itabia lazima itakoma nasema. Hiki time nizoea sana. Kila saa kunidewe ya kama miwipea gama jia mtama. Hivo itabia lazima itakoma nasema. Kivumbi, kivumbi. Hiki twitona. Kivumbi, kivumbi, kivumbi. Negativity sitona. Kivumbi, kivumbi, kivumbi. Hiki twitona. Kivumbi, kivumbi, kivumbi. Kwa jina la Bwana sitona. Kivumbi. Wapite baba wone.
Kivumbi.
Panguza kiatu ibaki fresh bila.
Kivumbi.
Kama ni shida wacha yone.
Kivumbi.
Izo mikosi zote zitaona.
Kivumbi.
Eyo Rix, ebu ita taxi. Wambie leo minataka kuketi backseat. Ingo mania wale watu wako hustling. Umeteseka sana leo pewa vaccine. Ha, hiki trime nizoea sana. Ha, kila saa kunidoa ya kama miwipea gama jia mtama. Itabia lazima itakoma nasema. Hiki trime nizoea sana. Kila saa kunidoa ya kama miwipea gama jia mtama. Hivo
I will stick on your word. Father, give me energy. Ah, it's killing me. Help me fight fantasy. A lot of promises that you say to me. I know I'm blessed. I can clearly see. So when me say with you that I want, I really, really know what I mean.
What I mean.
When I flex, so it's you that we need. I give all my life to you, Jesus.
Me got love, no flow.
My heart, yeah.
Me got love, no flow.
True, yes, man, I blessed, yeah.
Me got love, no flow.
True, this from my heart, yeah.
Me got love, no flow.
True, yes, man, I blessed, yeah. But I love this stamp on me heart.
I want to love you more.
So when I claim, say it's you that I want, I never will feel this you. No, 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 so me bust up, loving up a dance. Damp on me heart, oh God, yeah. And so me low, so me know. Maulana, nita kupenda milele. Koni wepa papa pandi yenda omdekia. You give me life, good health, so me glad. And you show me success, good life, oh yes, my goodness. Me and I be one good letters.
When me say with you that I want, I really, really know what I mean.
What I mean. When I claim, say it's you that we need. I give all my life to you, Jesus.
Me got love, no flow.
Truth is from my heart, yeah.
Me got love, no flow.
From my heart, yeah.
Me got love, love, love.
True, yes, man, I bless you, yeah.
When me think about your love, me not give up. Blessings in my sin, me not lose out. And daily me bless, cannot be pressed. Remove all this stress, yeah. Let's worry, mama, paro, kange.
Usinione nacheza ngoma msela sijafika.
Usinione naruka ruka dada sijafika. Usinione nacheza ngoma dada sijafika.
Usinione mimi kwenye sito ia sijafika. Usinione mimi kwenye tamu tamu sijafika.
Usinione narusha ruka. kurusha mateke sijafika. Usinyone na washa washa moto sijafika.
Sijafika, sijafika, sijafika. Sijafika, sijafika, sijafika. Yeah, natafuta Yesu maisha niyo. Yeah, 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 natafuta Yesu maisha niyo.
Sijafika na itaji uwepo wako. Ndio maana usiku na mchana nitakupa sifa. Ilianza mwami ya leta, ikafuata Yesu Roma. Ikaja kibali na bado nkasonga. Tulipata wasitolia mwana, walidhani tumefika.
kuchukua muda.
Taratibu kaniumba hivi
amini wa maana.
Asija mtu akapinga, hey, believe me, I'm a VIP.
Try to fix me a home.
joking girl. But with the other kids from the block, there was no communication, no relation. I had a hammer out. We had a hammer out. What that is?
Mic check 1, 2. It's very interesting what God can do. Ragamuffin old school, you can call it part 2. J-Fam, long boy, manga now.
I'm on a mic king. I know nothing can do me now. Father God, him a the realest one. I'm a mighty. I know nothing can pull me down. Father God, him a the man of the job.
Such a love like this, me I coulda never see. Me I say, me I coulda never see. Such a love like this, me I coulda never see. Me I say, me I coulda never see.
What a friend we have in Jesus.
Christ in my life, everything clean. Throw me a scene. Love and affection, I love me go sing. True love me feeling.
Yo, biggity God in my heart and in my soul. Do nothing for me, me bolder. Jehovah Shammah, him a love for you, me shoulder. And me father God, he help me go see bolder.
The one you, blaze up the fire, so me blaze up the fire, feed the wicked man, the liar. Jah is a iron, I this kind, yeah. I'm gonna fly, up in this kind, yeah.
What a friend we have in
Tijuana, dreams valid come a Lupita. Faith mob come a two Peters. What a friend we have in you, Jesus. Kila kitu tunataka tunaitisha. Dreams valid come a Lupita. Faith mob come a two Peters. What a friend we have in you, Jesus. Kila kitu tunataka tunaitisha.
What a friend we have in Jesus.
Lights are... Yeah!